upate degree. Ngombe wangu nikamuza upate fare ya kwenda jiji. Mate wazee wakakutemea kukubariki. Tulikesha tukikuombea, Mungu wetu akakutendea asia chama.
Mtoto wetu uliniwachia akiwa 3. Simu ashajua kutumia, anapiga upatikani. Nimepatwa na habari umetekwa huko Nyari. No, is it a real thing? Misiko fiti, I'm crying over you.
Katunga wako we waendieko. Katunga wako we
dance yard before dance abroad. Nikipata za mjengo nsare lunch by credo on my black mamba. Hiki jiji walijua you're my number one,
you're my number one.
Uwerevu wa vitabu nilitaka upate, ndo to balance mahesabu ya mahindi kwa market. Niliambiwa na my grandmama, fimbo nisieke mbali ulimwanyoka ni mtamu. Big blanda moyoni mwangu na believe we deserve a big wedding. Bado your favorite farmer na kusevi ya mado. I miss tukikulia maembe kwa ndo. Vitu mobs ime happen so kango nenge ovo. After you left the crops died, the river dried. Ukame mafuriko, that's my tagline. Intuition ananiambia umeni sideline.
Intuition ananiambia umeni sideline. Katunge wako we waendie ko. Katunge wako we waendie ko. Katunge wako we waendie ko.
Go away.